najimsafi.com.
Nikisha maja na baki matope nele story jirudi Nikudanganye tukifo ziko hotela so kwa staili Mini liona tusingefika popote mana ukonyesha bidi Kirombaya ukawarazi mimi kose wape akina nani Mina kupenda unajua nikute fulai nikishinda kupumua Kofano likiza majua Muranta weka api Sezi fite kikozi Nikibanjo tachua Mapezi maraza na uwana Kofano likiza majua hey. But you don't care Haujari Haujari Yako nipe Haujari Haujari Yes you don't care Haujari How jani Siti kushinda na mbio za mapenzi mana vinga menzidi Kushibira maji ndio misiwezi ila wewe tenbi Mchongo pesa mjini sario ukatekwa na mabigi Ndipo nikashinda ligi kumuvuo nilinibidi Ajapo nilijitahidi
Nakupenda unajua Nivute fulai nikishinda kupumua Kofano nikiza majua Smura ntaweka api Sezi fite kikozi Nikibanjo tajua Mapezi maraza na uwana Kofano nikiza majua hey. But you don't care Haujani Haujani Raya konife Haujani Yes you don't care Haujani
Muraya konize
Haujani
Mambo maumivu anafuata mkondo yeah. Ata chikwa naelewa Wanda najua Swanano hey.